Jo Kolosai 3. Osechieru ka achiel gi Kristo wakuonj motho, omiyo nyaka uket chunyu kuom gik man malo, kuma Kristo obetie bar korachwich mar Nyasaye. Chuomru paro kuom gik man malo, to ok kuom gik mag piny, nikech usetho kendo ngima u koro osepand gi Kristo kuom Nyasaye. Kristo e ngima u mar adier, kendo ka ochako oduogo, to un bende urubi kode e duongne maler. Emomiyo neguru dhano machon gi timbene duto mag piny ka, kaka terruok, gi dwanyruok, gi hera marach, gi gombo marach, kod ich lach, ma en mana lamo nyiseche manono, nikech weche ma kamago ema miyo Nyasaye olo mirimbe kuom joma otamore yie kuome. Un bende ne uluwo timbe ma kamago e ngimau machon. To koro kaka jo Kristo, nyaka uwe timbego duto, kaka ich wang', gi mirima, gi himruok, gi ayany, kod weche mochido. Kik ng'ato wuond wadgi, nimar uselonyo dhano machon gi timbene, mi urwako dhano manyien mamedo doko manyien pile, mondo obed machal gi kit jachwichne, mi omi ung'e Nyasaye chuth. E ngimau manyienni, onge ja-Yahudi kata ng'ama ok ja-Yahudi. Onge ng'ama oter nyangu kata ng'ama ok oter nyangu. Kendo onge misumba kata ng'ama ni thuolo. Bende onge ng'ama ok osomo gi jamaranda. To Kristo en duto, kendo en kuom duto. Emomiyo, kaka Nyasaye oseyieru mondo ubed joge wuon mohero, nyaka ubed gi miwafu, gi ng'uono, gi bolruok, gi muolo, kod horuok. Bedru jogo ma ng'uono ne joma otimonigi marach, to kik ubed joma mako sadha gi jowadgi. Ruoth oseweyo nu richou, omiyo un bende nyaka we ni joma timonu marach. To ewi mago duto, to bedru gi hera, nikech hera ema riwo gik moko duto bedo achiel chuth. Kwe ma Kristo chiwo ema mondo obed jang'ad bura e chunyu, nikech kwe nogo ema ne Nyasaye oseluongo wiye ka achiel e ringruok achiel. Omiyo gouru erokamano mogundho. Wach Kristo, gi gweth duto mokelo, mondo dage e chunyu. Puonjreuru kendo jiwreuru gi rieko duto. Weruru mamit e chunyu ni Nyasaye, kugoyo ne erokamano gi wende zaburi, gi wende pak, kod wende mag chuny. Gimora mora ma uwacho kata utimo onego bedi e nying Ruoth Yesu, kugoyo ni Nyasaye wuoro erokamano e nyinge. Un mon, winjuru chuou, nimar mano e gima joma obedo kuom Ruoth onego tim. Un chuo, heruru mondu, kendo kik ubed mager kodgi. Un nyithindo, winjuru jonyuolu e weche duto, nikech mano ema long'o ni Nyasaye, kendo en gima joma obedo kuom Kristo onego tim. Un jonyuol, kik ulwer nyithindu, nikech dipo ka chunygi ojok. Un wasumbni bende, winjuru chuth ruodhiu ma e pinyni, kendo ka utiyo, to kik uti mana ni mondo ji oneu, ka gima udwaro bedo malong'o ne ji, to keturu chunyu e tichu, nikech uluoro Ruoth. Gimora mora mutimo, to timuru gi chunyu duto, mana ka gima utimo ni Ruoth, to ok ni dhano. Kung'eyo ni Ruoth ema nomiu pok mosesingore ni joge, nimar Kristo e Ruoth mutiyone. Ng'at matimo marach kata dabed ni en ng'ama nadi, noyud pok kuom rach mosetimo, nikech Nyasaye yalo ji duto mana machalre, ka ok odewo wang' ng'ato.